twagala okutwala omukisa guno okutegeeza bannayuganda nti bannasecurity nga bakoleganira wamu n'abakungu aba immigration basobodde okwerekera omukyala omuyimbi amanyikiddwa nga Muhinga Ntobizodwa Yvonne abangi gwe bamanyi nga Chakachaka. Ono yawerekeddwa ku kisaawe ekikulu eky'Entebbe we yasoboledde okulinnya ennyonyi emuzaaye South Africa ng'ayitira Kigali. Omuyimbi ono mu kujja Uganda yajja ku visa ey'obugenyi aba immigration gye basobodde okusazaamu oluvannyuma lw'okumanya nti abadde azze okwetaba mu bikujjuko ate nga visa gye yabadde atambulirako temukkiriza kwetaba mu bikujjuko ebireeta ssente oba omulimu gwonna gwonna oguleeta ssente. N'olw'ensonga eyo mu kumuwerekera ono yawabuddwa wamu ne bapromota be ababadde bamuleese nti ddeyo buto bafune visa entuufu ey'okukola oba kye tuyitanga employment visa emukkiriza okujja wano okuyimba n'okufuna ssente nga bw'aba ayagala.